ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ngikubingelele, ngikwamukele futhi ngithokoze kuba sibe ndawonye engosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo Bithi wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond we-Christianity Works. Mase kusinda kwehlela, kuvesa imizwa yomtenga nokulahla ithemba inomkhuba wokusigovuza njengophuthu. Wena wabona ogwaja uhlatshwe ngamathosha emoto ebusuku, ovese uxhopheke ugcina ungaboni ukuthi wenze njani. Gagaga, ugcina umile. Nathi senze njalo esimeni esisuke sesibhekene naso. Izolo besibuka uJoshua esikhathini esidala uvalo kulolu holo olunzima kangaka ubebhekene nalo. UMose ubesanda kushona, uJoshua usanda kungena ey'ntanjeni zobuholi esikhathini kanye lakhona okumele ukuba isizwe silizimpi emva kwezinye ukuze badle izwe lesethembiso. Kodwa uNkulunkulu unamazwi awasho kuye kuJoshua 1:9, wathi kuye, angikuyalile na, qina uma isibindi, ungesabi, ungabi naluvalo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe noma aphi lapho uyakhona. Nakho la kukhona leyo mizwa kanye yokwesaba nomtenga evame ukusigodolisa sibande qa. UNkulunkulu uyayala kuleso simo kanye uthini, qina uma isibindi, ungesabi, ungabi naluvalo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe noma aphi lapho uyakhona. Manje ngakube uJoshua waphendula wathini kulokhu kukhuluma na? Kulamandla okuqina nesibindi okwakuphefumulelwe uNkulunkulu kwayiveza kanjani? Joshua 1:10-11. UJoshua wayeseyale induna zabantu ethi, dabulani phakathi kwekamu niyala abantu nethi, zilungiselene umphako ngokuba emva kwey'nsuku ey'ntathu niyakwela leli Jordan ningene ukuba nilidle izwe uJehova uNkulunkulu wenu aninika lona ukuba nilizuze. Amandla nesibindi uNkulunkulu asikhuluma kuJoshua kwayiveza ngokwesenzo esikhundleni sokushwabana beligwala egcwele kwesaba ahlalela kuphephile khona ngale kweJordan. Ngesibindi walungisela isizwe ukubhekana nempi, ungena lesi sizwe siwela umfula qede sidle izwe lesethembiso. Hlobo sami, ungakwevumela ukwesaba nokuntenga ukuba kugwede kugovuzela ukuba ume uhlahla amehlo njengalo wanogwaja ungasazi ukuthi ushone ngaphi. Kodwa qina ubheke phambili, ye uNkulunkulu ukuthola amandla amasha kuye. Masisha kuzoba isikhathi sesenzo sokuya empini uqonde ngqo ungesabi lutho. Ukuyithola devotion efresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.